Shine my eyes, shine from the beat. Is my target is a sniper. Alikuwa njari ya detonator. Kamfata mupe wa sweater. Pande kama vujiti ambika. Wevi nyuma gani muhabati. Neipa njagala pachi company. Wevi nyuma gani muhabati. Neipa njagala pachi company. Neipa ulie yondieno. Ulie yondieno. Neipa undi wala undi wala. Undi wala undi wala tata. Neipa ulie yondieno. Kubena sebo, kutemti boyo mutima ya kwa sebo. Aba lala, waba watlevo. Wabasuka kwanzi nyasi za nseko. Kala wako mula viseko useka. When you come nearby, puli nani sonye. Neipa sina kupenda. Wafuka kwenye makalenda. Ujikulotia, onyumise vitanyuma ni vinyuma. Anytime boyo come around. Chiba chika chibelaka. Neipa, ule yonjeno, ule yonjeno. Neipa, undi wala, undi wala. Undi wala, undi wala tata. Neipa, ule yonjeno, ule yonjeno. Neipa, undi wala, undi wala. Undi wala, undi wala tata. Neipa, ule yonjeno, ule yonjeno. Neipa, undi wala, undi wala. Undi wala, undi wala tata. When you come nearby, put it on it so you need.